Nilisha kwa gana kiburi, nilipogundwa gana nipenda sana. Na sikujua mapenzi kaburi, ungenizika miangari bado mzima. Kumpenda na mpenda, ila kaniacha kaenda. Haka uzuru moyo wangu, oh my mama. Nilijaribu ni msikize, hata moyo wake nisimumize. Sije siku miani nipizie, na maneno watu miani umize.
Why me, kwanini mimi, kila siku miani umize. Why me, kwanini mimi, kila siku miani umize. Why me, kwanini mimi, kila siku miani umize. Why me, kwanini mimi, kila siku miani umize.
Ah, tobaro yangu ukaigawanya kwa mafungu mama. Ukavunja shina langu, ukaniacha kwenye kiza mama. Wewe ndiye tunda langu, mwingine mie sitamani tena. Rudi basi mpenzi wangu, mama rama mekumisi sana. Nishashikwa kizunguzungu, hata kula misili mama. Kutwa na kesha kumomba Mungu, akujalie urudi salama.
Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize.
Tumbege kwa wachaga, wakitaka tutakunywaga. Na michezo wa kusugwa gaga, asa wambie tucheze kibega. Na michezo angarega, nikitaka na mega. Na macho kama unarega, ni ai sweetie.
Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize.
Si unajua sina mengi ya kusema, na ndo kauli ya mwisho kusema. Mwenzako mi utantua roho, usiniache mamilo. Si unajua sina mengi ya kusema, na ndo kauli ya mwisho kusema. Mwenzako mi utantua roho, usiniache mamilo. Nishashikwa kizunguzungu, hata kula misili mama. Kutwa na kesha kumomba Mungu, akujalie urudi salama.
Why me?